hustle,
overdrive.
Hustle, hustle,
overdrive.
Hustle, hustle, ha.
Wait, this is not the time we sleep, but time we struggle. Struggle better than we did before, so we need to work hard. AK money, time after the pandemic, then keep precaution. Kwanza alfa maske, ya corona. Na mikono ya kukosha, corona. Usini kuse, na usini touch. Unipe peace tu, unipe peace tu. Tushinde tujishuki, tuweze tuendele. Tustudy waku tusem, si atuwezi. Shitu naona, minye munafanza. Hakuna cha ajabu man, uyu mwaka msupiri. Sweet tungariki, tukisaka rari license. So we can drive Ferrari, za Maserati. Friday at 2 PM, nuri private J. G4E, itana muke chaku. Nanu panku ya kwene. S2NA, na G4ME. You know what, kionkosi. Ndani ya trap mutupu. Tunkuze kuma TVs, na kuma radio CP. Tunkuze kuma na vuba teachers on TV. Content on my platforms, YouTube na popa unkuru pa unguze. Ikitoka Uvira mpaka Afrika Mashariki. Sina swago, sina hasa, ni kila siku kumekisha paa ntani ya kemu. It's not easy, make it bro, ni hard pay. Sina swago, sina hasa, tena na pampana. Hasa na todi shuru, ni kila siku. Hasa na hali yangu, tena na pampana. Kuwe, ni kila siku. Kwa hihi muda Mungu akinipa nifanikiwe, nipite street watu wote wanisifie. Nibaki simple sana, sijipantishe. Vyote mimi nafanza, achilie, achilie ya familia, achilie ya nchi yangu, achilie ya Afrika na dunia yote. Sometimes na ikadamu madigala na wajamaa kwa mchoma na koso. Tukipiga story za Afrika ya mashariki na kusini, kaskazini pote na mankadipi. Misiki tunawapa watembu wanasunta, matala tunapanka na yakine tunapanka. Miaka mingi mnasema hakuna msiki, hakuna msani mnajua wa hii inchi. This is what is going on in Uvira. You don't even know, but you gonna know. Shout out to Akikari na Nairobi, Bujumbura TC paka Kampala. We took the camp on another level, the international one, so that we can be heard around the world. Europe, Asia, na Australia, Mama Africa. Yeah, no more America. Sina swago, sina hasa, ni kila siku kumeki chapaa ntani ya kemu. It's not easy, you make it bro, ni hard pay. Sina swago, sina hasa, tena na pampana. Hasa na todi shuru, ni kila siku. Hasa na hali yangu, tena na pampana. Kuwe, kuwe, ni kila siku. Kuhu, kuhu, tena na pampana. Mutere kifara, ni kila siku. Useni kamanzi, tena na pampana. Aumedi pasifiki, ni kila siku. Batinduka utasi, tena na pampana. Ni kila siku, tena na pampana.